ngiyafuna ukujola wasala ngaba ngifuna ukujola badlale ngenhliziyo yami living Versace love this is goodbye asafuna ukujola wasala ngaba ngifuna ukujola badlale ngenhliziyo yami living Versace love this is goodbye asafuna ukujola wasala Zozo mama, give a little babies nana. Be your digger daddy mama. Busuku dlala ngothando kubhlungu ngicela usondele nunu. Nansi inhliziyo yami ezandleni zakho isinge yakho. Angisafuna ukujola badlale ngenhliziyo yami. Living Versace love, this is goodbye. Angisafuna ukujola wadlala badlale ngenhliziyo yami living Versace love this is goodbye asafuna ukujola wadlala ngama ngifuna ukujola badlale ngenhliziyo yami living Versace love this is goodbye asafuna ukujola wadlala ngama ngifuna ukujola ngifuna ukwedlula lentilula ABC champagne not a movie. Not that it's you, it's me. You move the movie. Easy, 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 easy. Ngidlala izingane, ngidlala usathane, ngidlala amadabi. Not that it's you, it's me. You move the movie. Ngidlala inhliziyo egcwele idimo. Nithanda idilo, ziyimuka igaba. Living Versace life, this is goodbye. Angisafuna ukujola, wadlala ngama. Ngifuna ukujola badlale ngenhliziyo yami. Living Versace life, this is goodbye. Angisafuna ukujola, ubeke udlala ngama. Angisafuna ukujola badlale ngenhliziyo yami. Living Versace life, this is goodbye. Angisafuna ukujola. This is goodbye, as I'm full of controller. What's that?